base wali wachiroto chenalabye wange mutulo nechimpa wamulate mutulo bibubili wansi nomsiramu asaba fukamirambu wansi akamba bintu byansi tebimwe mazamu okujja kusikati mbuya mugambe kirira 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 paka wansi kirira kirira chinyoze paka wansi kirira 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 paka wansi kirira tachi wana gapu yali musomesa nga someso bwana bumunyumiza waseka seka bamugoba hamudibya bamusiba teyandayo bamufera bwamuchanga changa yawuzikana yase wansi kumavivya saba omutonzi byayagala mbwa birye kunsi ebyo muggulu aligula kashi naye nga biri wansi oba byonna biri waggulu mulokola agamba biri mukulu agamba bintu byansi tebimwe mazamu okujjako sikati biri wansi biri wansi biri wansi byetunoonya biri wansi biri wansi biri wansi biri wansi byetunoonya biri wansi biri wansi byetunoonya oba biri waggulu biri wansi byetunoonya oba biri mukulu biri wansi byetunoonya oba biri waggulu biri wansi byetunoonya oba biri waggulu kirira 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 paka wansi kirira kirira chinyoze paka wansi kirira 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 paka wansi kirira tachi wana gapu yali musomesa nga someso bwana bumunyumiza waseka seka bamugoba hamudibya bamusiba teyandayo bamufera bwamuchanga changa omunyoto gujja wansi n'amafuta tugajja wansi omuto gumera wansi n'amasi tugajja wansi mulokola agamba biri waggulu mubisi gw'enjuki buguli waggulu mbubiri wansi n'omusiraamu asaba afukamirambu wansi biri wansi biri wansi biri wansi byetunoonya biri wansi biri wansi biri wansi biri wansi byetunoonya biri wansi biri wansi byetunoonya oba biri waggulu biri wansi byetunoonya oba biri mukulu